Genau! Pandaga kanta shoko waka puma wani Ukati feel free shika peja puna wani Ukati ya utere mafunga funga wani Jina jai papapi usande puma mani Uwaku wanza to my skits Disanze veta go kuma streets Zika amaruna rusi chip Chakunya guta uurina na tichit Inga wani ndaka kupa moyo Saka usaite yoyo Kama sakufuri na igoko Kuno wandi chinja mashoko
Fight.